Ngengifike namagenga ayi-24 samange ebhasi niliyagquma. Kusho lesigubu samapiano ekuphephuke ngani namathonado. Amasheri sowagibeza, amajita azozimashela wona. Nale ndawo iyaniphelela, vula umnyango azozingenela. Ntombazane wozogibela, ngemshana wozogibela. Gemshana uzogibela, sokudlalela, ipiano sokudlalela. Hey, mina ngikhandulakala, mangifika bathi wola phalafala. Enhle nkabyam senza njani, amabhodlela nkabi senza njani. So shisa matekwana till 4, amaside angena nga 24. Yazi ukuthina sicime namafoni. Amatela kufa, elabafana abashone muva. Umam Rose akafake thula, umans pansi ababheke thula. Yilesi gubu samzukwana, makuphumelanga siyolala. Phetha amagrebs ayukhumbaja. Ngengifike namagenga ayi-24 samange ebhasi niliyagquma. Kusho lesi gubu samapiano ekuphephuke ngani namathonado. Amasheri sowagibeza, amajita azozimashela wona. Nale ndawo iyaniphelela, vula umnyango azozingenela. Ntombazane wozogibela, ngemshana wozogibela. Gemshana uzogibela, gemshana uzogibela. The malume way, sokudlalela.
Hey, I'm shy. Figa bo malu, isinja siphathe imali esingagogotha ngesibalumi. Chikitha, asiphi intomba ngesibaphuku. Sivusa nga-24 amabhodlela ngesiwaphula. Sofitho mashablan, hayi makonye uphume ne-score plus. Hayi ingane zidla ama-shambas, hayi bathi berries moya phansi. Hayi isigubhu sami sibelesele, hayi esiphathe imali sinebelele. Hayi esami siphila kuthebelele, hayi hlehla mfana
mteketeke. Samange ebhasi niliyagquma. Kusho lesi gubu samapiano ekuphephuke ngani namathonado. Amasheri sowagibeza, amajita azozimashela wona. Nale ndawo iyaniphelela, vula umnyango azozingenela. Ntombazane wozogibela, ngemshana wozogibela. Ngemshana wozogibela, gibela. Sokudlalela, ipiano sokudlalela.